listening to the African Music Mix on The Voice of America.
From Toronto, shake it, yeah, nothing like it. This time that you're feeling, you know, be things so. But the one shall I go change it, things so. Hey, hey, I've been over changing the one. Change is always constant. But I change your style and change your pattern. See, if any man, give it a measure. Something wants to happen, oh, and it's something I cannot tell you. I never know anyone touch them, one do them, one follow them. To be sporting, to be giving other people what they want you. Cause I know you know, so this is the life show for show. You know, be any mini money more. I'm from Kano, I'm from Toronto. Shake it, yeah, nothing like it. This jam that you're feeling, you know, be pinned so. Cause for the one can I go change the thing.
Music commercial free on your favorite radio, VOA Africa. of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
Bringing you near what you long to hear, the Africa Music Mix on the Voice of America.
Oh, from Niger to Bongo, the African music mix.
Wendajo kumishe taji Sikiliza yetu mistari kama jelo adibaji Uniwezo wetu ndugu mola donto aji Toni chonacho kilino nyeshe kipaji Kwa fanya wazu gaji Wendajo kumishe taji Sikiliza yetu mistari kama jelo adibaji Uniwezo wetu ndugu mola donto aji Nafaki nikituliza majibu baro nigiza Labda kzuke mjiza kubadili hizo fikra Zandoto na herf Awe zila ndo vipurf Kamili kuwa batili hizo ninjama potofa Kita maji wa baridi ya kiwandana jokofu Nami na pima pembe panapo mstari mnyo off Staki kula mifupa nataka kula minofu Au niweke tenzi ya pesu, welevu uwe mwepesu Nipate kiokos, nana sulizi hifasiri Nyodokane na giza, nikeziwe mwanga wakandiri Umiza kichwa msi, sijonekane batiri Shika mai kwa diri, au tue hongo kwa siri Ipa putai na kisi, tonekana simsafiri Nasto iskatama kweje rap dwek na diri Konjeshe kipaji kabiri, nandipo watapo kiri Kilinyonyesha kipaji kwa fanya wazu gaji Wendajo kumishe taji Sikiliza yetu mistari kama jelo adibaji Uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji Toni chonacho kilinyonyesha kipaji Kwa fanya wazu gaji Wendajo kumishe taji Sikiliza yetu mistari kama jelo adibaji Uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji Fanya kwenda mlama kama jahazi lishe zama Funguwa jichora chato rekebi shamboni sasa tazama Kipi kio nacho au mesahau sili za zama Usipo ziba ufa utakuja jinga ukuta Na mahute kimbiwi malipopote takukuta Israeli atapa kushika kika hapo tofurukuta Kuni fando alisi wa hip hop nanya bongo Na fresh itaki dogo wasa niku tupia na madongo Awelevu mecha hisha na ufahamu katiko bongo Marafiki wanafiki bado naleta kimti manyongo Machezi tukza mzao eti paka pe hongo Wapi nakwenda jamani kumbu keni tulipotoka Kwede liku Kuwepo na sasa yupo bado anafoka Tazidi kuropoka na kemia wopu hata choka Japo mambo yake kwa sasa yapo kimshazari Wengi walikata tamaa kwa kuona fani hii hatari Alipiga moja conduct test zari kimetari Wenye vipaji wa shiki na fast wa zugaji wakae mbali Yeah kata tamaa kwenye rap kweka nadhiri Kuonyesha kipaji kamiri na ndipo watapo kiri Toni chonacho kilini onyesha kipaji Kwa fanya wa zugaji wendajo kumishe taji Sikiliza yetu mistari kama ujeli wa dibaji Uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji Toni chonacho Kilini onyesha kipaji Kwa fanya wazu gaji Wendajo kutishe taji Sikiliza yetu mistari Kama ujeli wa dibaji Uniwezo wetu ndugu Mola ndo mtoaji Bongo kwa sasa Nani anastahili kuvishwa taji Aitwe mfalme wa bongo Kwa kuonyesha chake kipaji Mbunifu wa tenzi Watu usio sichotaraji Kuonyesha upeo wa kili Hadhira simone mzugaji Wapo wengi wenye uwezo Lakini wanakosa mitaji Ndicho chanzo kikubwa Kinachoficha vyo vipaji Walio juu kwa kweli Wengi wao ni wazugaji Wachacho batishaji Moja moja wana vipaji Kwa hali kama hii platinum Bongo tustaraji na kuna testa ili vyovyote kuvishwa taji Kumbazo na shangwe na kelele za watazamaji Ubunifu wa tennis na seli ndizo zinazo jaji Sweke mbele kipato mkazani rap kuna raji Rap ni wito wala his fande mpito Darasa rao shahuli ushawi ya dhira pasipo malipo Wewe ni msanii jichora tatu katika jamii Kufundisha kinadharia kima tendo kama nabii Na rap takubaliwa tukenda kwa stali hii Ila tusikate tamaa kwenye rap tuwek nadhiri Kuonyeshe kipaji kamili na ndipo watapokiri Wendajo kumishe taji Sikiliza yetu mistari kama ujeli wa dibaji Uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji Toni chonacho kilino nyeshe kipaji Kwa fanya wazu gaji Wendajo kumishe taji Sikiliza yetu mistari kama ujeli wa dibaji Uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji
Food for thought and good for your feet. The African music mix on The Voice of America.
Mogri sa tonga na guru timanga Here more often, right here on VOA.
Paraíso
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Hey, osiep na. Osiep gima bera hinya. Kendo osiep ni nyalo konyi kileo. Lakini nitiere osiepe moko mokubeyo. mana kongo. To kata kech negi ot. Oponyal mi kata gimatin ritrigo yawa. Yawa jog moko ma woya woya kingi woya woya manaka jog michieno igal niamu eloga katogeno katogeno yawa katogeno epinka chirega jog moko yawa jog moko ma woya woya kingi woya woya manaka jog michieno igal niamu eloga katogeno katogeno yawa katogeno jumoko ande waje to bene kiyonge jumoko ande waje to bene kiyonge nyalo jumoko ande waje to bene kiyonge kingi woya woya mana ka kutiyeno jumoko ande waje to bene kiyonge jumoko ande waje to bene kiyonge nyalo jumoko ande waje to bene kiyonge kingi woya woya mana ka kutiyeno osepe to be osep ni nyalo konyi Mama no taye ni e lakini ni kere go siempre mamoko maga ole maga njao nika kongo de beto yeno nyalo ngioni kata mopongo gunia kata mana dunia lakini ni se ni wodi mama biagi moro matina ritra go dan marachi doda komi o siempre to be o siempre ni nyalo konyi mama no taye ni e lakini ni kere sepe moko Nika kongo to yeno nyalo ngioni Kata mopongo kunia, kata mana dunia Lakini nisenu odi mama Miagi moro matina ritra kodan marachi Toda komi Jumoko waja waja to bende kiyonge Jumoko waja waja to bende kiyonge nyalo Jumoko waja waja to bende kiyonge yesu Indi woya woya, mana kajwa tumichero Jumoko waja waja to bende kiyonge Konya to konya Lakini pakrof go mago to nono Osiepe moko bende jo wondore nono Ngare nono To bende ongo go Madu mapenyi ni to bende do Ma inki sungo riga to karido Inki dua konya to konya Lakini pakrof go mago to nono Osiepe moko bende jo wondore nono Ngare nono To bende ongo go Manu mapinyi ni to bende do Makapo de sungo riga to karido Jumoko waja waja to bende kiyonge Jumoko waja waja to bende kiyonge nyalo Jumoko waja waja to bende kiyonge yesu Indi woya woya Mana kajwa to michieno Jumoko waja waja to bende kiyonge Jumoko waja waja to bende kiyonge nyalo Jumoko waja waja to bende kiyonge yesu Indi woya woya
Music and the most reliable new source, VOA Africa.
Loud and clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.
Johnny Lemekes. Zunga kale chabe wine.
Money won't pussy, was I yes, I kumukongelezai. Usa yonda, iwe usa silai, but the eve eve sayonda. Uyu joni when the pony won't pussy, was I yes, I kumukongelezai. Usa yonda, iwe usa silai, but the eve eve sayonda.
Johnny, Pamagelo, Sapema, Bangamuchese, Sebanji, Salema, Akaona mini skating, Nishambo, Futa, Kupuruputa, Afuna, Tekututa, Muzangani, Mamena, Naitahila, Enzo Velela, Jonah, Kamyengela, Paliponze, Johnny, Enze, Kutiela, Koma, Enze, Kutiela, Manjem, Zanga, Hine, Anasila, Kusidila, Tumonga, Senze, Ohina, Basi yangana Johnny Enzo Mutumfia Chepe, chikani choina Uyu Johnny mwendipo ni wapusai Usa yesa kumukongelezai Usa yonda, iwe usa silai Bati eve, eve sayonda Uyu Johnny mwendipo ni wapusai Usa yesa kumukongelezai Usa yonda, iwe usa silai Bati eve, eve sayonda Melo ni chochenje la njimambara Chikwani za kukoni ingana mabwana Kwa banga bizi shuwa na wanjito Iyei mwecha letavuto Madokta bonse mweba musiba Na manesi bonse mweba musiba Akamba uzasila iwe uzasila Bani jeme siji onda Uyu chone mwendipo ni wapusai Usa yesa kumukongelezai Usa yonda iwe uzasila Bati eve eve sayonda Uyu joni mwendipo ni wapusai Wasa yesa kumukongelezai Wasa yonda iwe uzasilai Bati eve eve sayonda Uyu joni mwendipo ni wapusai Wasa yesa kumukongelezai Wasa yonda iwe uzasilai Bati eve eve sayonda Uyu joni mwendipo ni wapusai Wasa yesa kumukongelezai Wasa yonda iwe uzasilai Bati eve eve sayonda
Johnny, Pamagelo, Sapema, Bangamuchese, Sebanji, Salema, Akaona mini skating, Nishambo, Futa, Kupuruputa, Afuna, Tekututa, Muzangani, Mamena, Naitahila, Enzo Velela, Jonah, Kamyengela, Paliponze, Johnny, Enze, Kutiela, Koma, Enze, Kutiela, Manjem, Zanga, Hine, Anasila, Kusidila, Tumonga, Senze, Ohina, Basi yangana Johnny Enzo Mutumfia Chepe, chikani choina
Uyu Johnny mwendipo ni wapusai Usa yesa kumukongelezai Usa yonda, iwe usa silai Bati eve, eve sayonda Uyu Johnny mwendipo ni wapusai Usa yesa kumukongelezai Usa yonda, iwe usa silai Bati eve, eve sayonda
Helo ni chochenje la njimambala Chikwani za kukoni ingana mabwana Kwapanga bizi shuwa na wanjito Iyei mwecha letavuto
Madokta bonse mweba musiba Na manesi bonse mweba musiba Akamba uzasila iwe uzasila Badi jeme siji onda
Uyu joni mwendipo ni wapusai Usa yesa kumukongelezai Usa yonda iwe uzasila Bati eve eve sayonda
Uyu joni mwendipo ni wapusai Usa yesa kumukongelezai Usa yonda iwe uzasilai Bati eve eve sayonda
Uyu joni mwendipo ni wapusai Usa yesa kumukongelezai Usa yonda iwe uzasilai Bati eve eve sayonda
VOA's Africa Music Mix, the best music.
Oh,
And now, another song reflecting the views of the African music mix on The Voice of America.
Je te touche quand je veux. Que toi seul pouvais me faire.